Veducta.
Addy on the beat.
Baby girl, I'm going crazy now.
Friday,
listen. Ulinizungusha kama pila ndani ya dakika tisini. Zuru wako wakungara bila kupaka madini. You are sexy, you are beautiful. You are sexy, you are beautiful. Au nataka ni kuimbie kama diamond. Na kwangu na thamani zaidi ya mgodi wa diamond. Hey, come on ma, ni kwako ni kilema. Staki tena kutembea. Na chutaka tupendana susikilize ya wambea. Hey baby mama, punguza hizo drama. Mwenzako nimezama, nimezama mazima. Na vile na kupenda misi yogopi kupima. Kivipi ni kukose na umejaa kwenye mtima. Mama, kumbuka mini binadamu. Nina moyo wa nyama, sina moyo wa chuma. Sometime nalewa pombe ni punguze stress. Nafanya fujo mpaka napatwa na case. Na ukija kunitosa jua hii ni mada case. Jua hii ni mada case.
Kuwa nao inatosha, sitaki wengine. Unipe mimi tu, uwanyime wengine. Nipo nawe,
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 nipo nawe.
Good music. Piga magoti sikia zangu isia, yeah. Nataka uwe wife usitaki kukuchezea. Kisha tujenge family mamba ujana potezea. Senyorita, mama sita unaniumiza roho. Jisi ulivyo umbika binti wa Kiafrika. Unanikosha roho. Ukipita kitani my brother meno na koma. Hilo body bala yani Singida Dodoma. Yani Singida Dodoma. Wanatamani ni kudharau. Nseme nimepanda dao my wife umatilio. Niliko toka sisahau, ingawa leo angalau kini acho tanikilio. Mama la mama,
oh mama mia,
ah. Punguza drama,
mwenzio na umia,
ah. Mina kupenda na unipenda pia, ah. Sometime nalewa pombe lini punguze stress. Nafanya fujo mpaka napatwa na case. Na ukija kunitosa jua hii ni mada case. Jua hii ni mada case.
Ricky Tiger.
Kuwa nao inatosha, sitaki wengine. Unipe mimi tu, uwanyime wengine. Nipo nawe,
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 nipo nawe.
The big fighter for Friday.
Music.